Deuteronomy 27 verse 1. UMose namalunga kwaIsrayeli baya labantu bathi, "Gcinani yonke iminyalo esiniyale ngayo namuhla." Verse 2. Kuyakuthi mhlani wela eJordane ukuya ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, uzimisele amatshe amakhulu uwanameke ngodaka. Verse 3. Ulobe kuwamazwi onke lomthetho. Nxa usuwelile ukuba ungene ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, izwe livame ubisi nezinyosi njengokwethembisa kukaJehova uNkulunkulu wawoyihlo. Verse 4. Kuyakuthi lapho seniwelile eJordane, nimise lawo matshe enginiyale ngawo namuhla entabeni yase-Ebali uwanameke ngodaka. Verse 5. Uyakumakhela khona uJehova uNkulunkulu wakho e-altare, i-altare lamatshe, ungawaphakamiseli into yensimbi. Verse 6. Uyakwakha i-altare likaJehova uNkulunkulu wakho ngamatshe apheleleyo, unikele kulo ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 7. Uhlabe iminikelo yokuthula, udle khona wename phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 8. Uyakulobe ematsheni onke amazwi alomthetho, uwaqophisise kahle. Verse 9. UMose nabapristi bamaLevi bakhulume kuwonke uIsrayeli bathi, "Thula, ulalele Israyeli, namuhla sewuyisizwe sikaJehova uNkulunkulu wakho." Verse 10. Ngalokho ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, wenze imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla. Verse 11. UMose wayala abantu ngalona lolo suku wathi. Verse 12. Laba bayakuma entabeni yaseGerizimu ukubusisa abantu lapho seniwelile eJordani, oSimeoni noLevi noJuda noIsakare noJosefa noBenjamin. Verse 13. Laba bayakuma entabeni yase-Ebhali babe ngaboqalekisa, oRubeni noGadi no-Asheri noZebuloni noDani noNafetali. Verse 14. AmaLevi akuphendula athi kuwonke amadoda awe-Israyeli ngezwi elikhulu. Verse 15. Makaqalekise umuntu owenza isithombe esibaziweyo nesibunjiweyo, isinengiso kuJehova, umsebenzi wezandla zengcweti, asimise ngasese. Bonke abantu bayakuphendula bathi, "Amen." Verse 16. Makaqalekise odela uyise noma unina, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 17. Makaqalekise osusa isikhonkwane somakhelwane wakhe, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 18. Makaqalekise ophundula impumputhe endleleni, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 19. Makaqalekise ophendukezela isahlulelo somfukazi nesentandane nesomfelokazi, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 20. Makaqalekise olala nomkayise ngokuba wambulile umphetho wengubo kayise, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 21. Makaqalekise olala nesilwane, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 22. Makaqalekise olala nodade wabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 23. Makaqalekise olala nomkhwekazi, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 24. Makaqalekise obulala umakhelwane wakhe ngasese, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 25. Makaqalekise amukela umvuzo ukuba abulale ongenacala, achithe igazi lakhe, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen." Verse 26. Makaqalekise ongawaqinisi amazwi alomthetho ukuba awenze, bonke abantu bayakusho ukuthi, "Amen."